tightly. From the storm and tempest he will hide me in the hollow of his hand.
Onye nke bekee gwara ha 23 and 24.
Yes, Daddy.
No, Mama, you're with me.
Verse 23, but the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for such the Father seeks to worship him. 24.
Why? Can you imagine worshiping in truth and in spirit? Why? 24.
Verse 24, God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.
Okuru me. Onye okuru. Kedu ihe okuru?
Must.
Whether you like it or not. Otherwise, ekperele. Noro n'ulo. Abiawala church. But if you are to serve God, you must do that in spirit and in truth. And don't worry, ihe ozo okuru. Okay, umumu. Akwokuru true worshippers. Akwokosi n'enwekwere false worshippers. Enwere counterfeit worshippers. Owo mu ejoku. Ogi ga amazi ebe ku. Are you a true worshipper? Oh, ibe na bia living Christ mission. Umu Chineke Isa. But na la lobi inwere a very bad motive. Owo ejoku ke toro bia. You are only serving a God you don't know. And on as you go in the inward being, not in Kekuna lips. Kekunimen. I want to hear David Kuna Psalm 51. Inward being. I want to hear Buberon in the world, but to watch your lip service. Oye Kibo Bukwara 23, 24. Come call up Kuna.
Yes, that 23. Ma oge awa na-abịa ugbu a ka ọ dịkwa mgbe ndị na-akpọ isi ala n'ezie ga-akpọ isi ala nye nna m n'ime mmụọ na eziokwu n'ihi na ndị dị otu ahụ ka nna m na-achọkwa ka ha bụrụ ndị na-akpọ isi ala nye ya.
Very good. Ụmụ m gee ntị. Onye nke Igbo gọ 20.
Yes, Daddy. Verse 20. Nna anyị ha niile kpọrọ isi ala nye Chineke n'ugwu a. Ma unu onwe unu sị na ebe mmadụ aghaghị ịkpọ isi ala nye Chineke dị n'ime Jerusalem. Jesus sị ya, nwanyị, were m, oge awa na-abịa mgbe unu na-agaghị akpọ isi ala nye nna m ma ọ bụ n'ugwu a ma ọ bụ na Jerusalem.
Gaenụ ntị, akwụ na-abịara unu ahụ na-adị pọịnt. Ọ bụghị ịbịa pastors conference bụ ihe dị gịnị mkpa. Ihe dị mkpa bụ ikpere Chukwu n'ime mmụọ na gịnị. Oh yeah, man, I got to have your pastor's conference. So these things in the Nyekwakao. Because seeing that day life, they each and in him through the window. And the Guinea Bible Kuru, oh my dad, you're so not the meme. Bible says, Okukweshin, no, the word of Guinea, God. Romans chapter 10. And then, Bible Kukwena, Ebian, so you know Kuchineke, come Makarecho Ajagene, and then Zuzu. You know, I want to go to the pastor's conference. I want to go to the and they begin, you have fellowship with yourself, with other children of God, and with God. But here, Kayan Papo, you got married and you met Mona. You know, put her in February pastor's conference, my way via Easter. Ebe ọbụla ị nọ na Sokoto ọ na-aba, dịkwa sure na ikwu n'ihi na ịbịa chọọchị mere ihe sọrọ m. If truly you are a child of God, akwa ịhụ ihe okwu, n'oge ga-abịa mgbe na-awụghị n'ugwu, ma ọ na Jerusalem, ma ọ na spiritual headquarters nọ na Nkwere, ma ọ administrative headquarters nọ na Ọnịcha. But ebe ọbụla ị nọ, ị ga-ekpere ya n'ime mmụọ na gịnị n'eziokwu. God they were interested in ime ibia mmemme. But in God they interested na be pere nime mon again. Okay, we really be to this year. Makamu for any nature ni ibia mmemme. Oh, you ma ka na emere daddy. Oh, you ma ka na emere chukwu won ki na emere ihe oma. But they sure na ekpere obla ibia ra ije obi di ocha me again. And they be ra nime mon again na ezio. finally, Obuachukwu zọpụtara na eleghị ga-eme. Most of you guys atalie. Obuachukwu zọpụtara na inwene salvation, ihe ị ga-eme. What next? Inwene salvation. Will you keep your salvation, you know, with yourself or for yourself alone? What do you do? What ihe ga-eme bụ nwa m gọrọ ha, verse 39.
Yes, right. Verse 39. Ma ọtụtụ ndị Samaria si n'obodo ahụ kwere na ya n'ihi okwu nwaanyị ahụ onye gbara ama, sị, ọ gwara m ihe niile m mere.
Very good. Ụmụ m, nwaanyị dobere salvation ya with herself. Ọ bụrụ ihe ga mee winye ndị ọzọ. Ọ succeeded. Mgbe Kraịst gwọrọ a leper na Mark chapter 1. Ọ gwara ya mechie ọnụ ka ọ gwa ya. Akwọ Bible so ụwọn ya Stanley. Ya gwakwara mmadụ. The man nwere leprosy, o mechie ọnụ ka ọ gara kọrọ ya gawa. Chineke napụta ya, ị kwesịrị ịkọrọ ndị ọzọ. Bedo nwee mgbe m so unu nọ na disturb ndị mmadụ n'ime bọs. Mmadụ ga-anọ n'ime bọs. Mmadụ ga mgbe m gara ịna paspọtụ m na Lagos. Mmadụ ga-anọ n'ebe special moolo. Naanị moolo noise nọ na moolo dị too much. Mafọ mmadụ ga-abịa ka oge aka dị a na-eti. N'uche m iji aha Jehova bụ Chineke eme ihe efu. Maka na Bible so enye na nkịta ihe dị. Many people che nọ na preaching na awụ ebe akụrụ kpororo m gị gaa na-ashout. People na-eji eme eji egwu Chukwu egwu. Mmadụ ga-aba aga moto from Onitsha to Lagos na-ekpere onwe ekpere Chukwu dukwe m n'udo. Ihe onye tiri aka ndewono. Ọzọpụtabeghị onwe ọbi preaching. And in most cases, most of them are in dress of man. My shoe how, my babu how, everything I'm having. Now, oh, mama, go me up. I'm going to motor in there. Almighty Sanye, Nye Nanketa, Nye Deiso. And all day, man, he got one in a granite. Money, regari. Nga ahụ ọ na-amagara ike gwọ njụ ahịa na-ajụ ga-esi anyị he ewetara m gị ozi ọma na-atọ ụtọ. Moreba ahịa, ị na-emepụ ya iwe. And ọ kwụọ nwa iyi ga-esi ịkụsa aja nọ n'ụkwụ m sọ ga ihe ga-enwe ihe ga-eme. Ọ gị ka ihe ga-eme maka na ọ gị mere ka a kparịa onye nwe anyị. There is time for everything. But what daddy is saying bụ ihe ọma Chukwu mere mgba mbọ ka onye ọzọ soro kwenu. Mata ịdị mma Chukwu. Abịala chọọch ka ọ bụrụ naanị nke a ga-azọpụta. Chukwu zọpụtara nke ịzọpụtakwa onye ọzọ. Mgbe Chukwu zọpụtara nwaanyị o zoro ọnụ, ọ ga-agwa ndị Samaria na ụnụ ma na onye mbụ, ụnụ ma m ama m unu. Lekwa onye gwara m otu m bịa lekirin ha chụrụ ya. Nwaanyị werezie sinful life ya winye na Christ so because she repented. Esina winye souls. Judas who thought he was righteous na-enweghị ike winye. Let me support this point. Unu wetere m Psalm 118. Let me support this point. Chineke zọpụta mgba mbọ zọpụta onye ọzọ. Psalm 118, only verse 17.
On page 544 na Abuja.
Dịka go that satire. Those of you who feel in that Chineke naptara, omum like amen. Yesterday, anom na I recount to my life in Zambia. Anom chete Zambia. And chete kwenu unu niile, chete onye ọma Chukwu ọmarịcha. You know, crowd na-eso m. Because na Zambia, God used me mightily and Chineke mekwe na be very popular na Zambia. Dịka m kwuru, anyị dị Many students banye na chemistry, but only 5 graduated. And those 5, enyanyoro as lab technicians. They can go around, I wanted to do medicine. They can Dr. Won and Dr. Wiko Gwaram. So you have Gary Wondo, 2 law boom garden. More than I'm going medicine. If I know law, one in a Ghanabia. Because you will combine technology and spiritual aspect. So you have to promote and make a home. So here God used me in a university Christian fellowship. The first student to be the chairman in the final year. I want everybody to replace me. And then every Friday, I convert many souls. I am to retire. If you see every Friday, I got ambassadors, especially in Keshi, Kenya. I got my lecturers. I name attend. Mwakukuha, kahana ema atel. Ebo na me fellowship. Ega ho students isi Evelyn Horn College. And other colleges, ebe mgara kuo kuchuku. Aruzi ebe mgure na ukwa na cho, ela Zambian sujo. And then my popularity rose so high na emre me invite na State House, not na Woodlands. And the day mgara na State House na November, 1979, a media program. President Kaunda was here. The Secretary General, who Deputy President, Daniel Lusudo was here. Then Menza Chona, Prime Minister. Now, all of them knelt down, where the power of God is shaken back, President Kaunda bewapa. Mamunye, asim, Victor! On a magazine, he with nobody. I wish you well. Bob Legala Nigeria, Burekwe Nava Nigeria. Onye Maudindia, Omum, or Ebem Gachuala na Zambia, Mariumwete. My hope when I'm game established church in Zambia. Makamaragum, with Catherine Mukuka and all the rest of them. Already, Mbem Gurena University, Ebem no, Hana Choma, Dia, Ebaham no. Kevum Chuala na Lusaka agbe wetal. And o mem nono na Zambia. Nono kwa? Na kwa menye ambassadors ndi Kenya. Na abiana ahum. Until abaga December 1979. Dam meri onoko gujem obi. Derem leta. Nena na Nigeria na ata ahum. No one ever home before 28th of January 1980. No who's here come down on her dead body. Later this letter, hey, Utem. Man, Zambians are canceled all our flight in 3 times. Mpozi ndi Madison Angalari because of my mother. How do you make the real mala? Oh, I've got a moon to dig and call a property in Kanokadia. In Zambians, it didn't happen more. Mr. Onukogu, Hana Pomba Victor, Bab mean the dead. Na Manana, Ambassador Sumanana, many Zambians Sumanana, Msaka, MJM, you service, I'm Gatiata. Hadurumga Airport, and Obu Moto Ambassador, Ndi Kenya Keji Bugam Airport. Ehuna Mwakuko, Jova Ebuliele Kene, Mwakuko. Jove Buliele. So I got an airport, Chineke made Latam my first in the way. I land to go to Cameroon. From Cameroon, I batam Lagos. I got register as a UCOM member. I back a 1 year post room north. No, because I draw my bems in Seishi Mimo. I would tell Doc Asim, yeah, Chorom, no, my mom, so. Tinye my number. And then I landed in Nigeria on the 15th of January, 1980. That way, I 5 days, Mama Mirem. Makumu agadi wanya ukuku. Iche na wewe. Oni game o ikela kurumeshi anya uria. So Mary yeni nem neme na Lagos. Paga moto chi de bere. Latawa akushim nam mbidi before akwatam. Mwem lotara na yard, it was on the 19th, one day. Kofa una man ogo ni hudo nechem. Anime, kinikam di kowa kuka. I remembered all these things yesterday. Mwem nana watch di ye na agafe. Mju wwem. So kwa web dama mandia ni lemana Nigeria hagara ha mam. Web gada mbeli. Kekwan mano kwa Zambia. And on a go see na also chineke mara tomorrow. You know, they cannot plan in Ige, maybe Jehovah make a kama. So in him ne ku, Jehovah zoputaram. Where my salvation, God Zambia, zoputa many souls. And then Norena Zambia, hope mu media youth service, Mgachi Zambia. A bidozien inland before a query malite et tre. My own salvation may serve souls. You know, now what have you used your salvation to achieve? Ah, did you that DJ Bidorongo January 1, 2026? Agwala mono, as of Taranwan is a medio buraco gobodo. That we near many souls. Come back here with two Bible passages. You know, we're telling us 118.
Yes, Dad.
Onion KBK, go and leave at 17, Maka time.
Yes, Daddy. Psalm 118, verse 17. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord.
Go quiet also.
Yes, Daddy. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord.
John 20:25. And therefore, ya gemengi zanyi ganone at 2026. Keduru ibana, kambe chine kekporo mwen. What have you achieved? What have you done to show appreciation to your God? Kedi himene na iji gosi chuku na papa di grateful. Na onyeru kamke zopata. Ndu wobom ama haka anako. Ndu wobom na obu afodo buru amroba. So fodo nonona wonshi. Fodo nonona wawu. He choose home Kamburu Unyokuna Kotamad. Deki Mary Paul. Deki Mary Peter. Ele Uribara. Onyechine Kenyan and Kenji Leme achieve. Those of you know in the money, in the Jago, can you use Uregon for? Some of you now are to quarrel. Finally, we take some 116.
On page 544, na boshie.
We don't have verse 8, umum ne genti.
Verse 8.
Ne genti umum.
Nihi na inaputawo mpuro bim nongu. Inaputawo kwa anyama abuana anyamiri. Inaputawo kwa okuma abuana nuda ande nudam.
Umum, when do not fight if for your downfall?
Yes, Dad.
Yes, umum do chori destroying by all means. Some of the things are invisible, some are visible. Continue, 8.
Yes, Daddy. Abba 116, verse 8. Nina, inaputawo mpuro binong, inaputawo kwa yamabwa na nyamiri, inaputawo kwa ukumabwa na nuda ane nudam. Ngeje yari niru Jehovah, nala nile nkende dendo. Ekwere wom, nina, nne kuoku. Dara mo wem na la nkoku mo wen sere na nkojam mado obola bu ene kwokwo.
Very good. Ebe di mum kwa verse 12 mum genu nti. Listen very attentively from verse 12. Gini ko me ebe chukwu anu ona na anu lore ogu napta. What did he do to reward God?
Verse 12. Nge si anga anya ya chi Jehova meso ma ya nile o meso woro
mo mo na ne follow. Our own food for thought.
Oh, food for thought.
This being with David, our name and our nature, in your money, Almighty name, Medrum, Elequen, in him gain ye. Look at Benin ego, ndogbo mu fodo amwona, ofodo ndi na rioni, ofodo ndi kurisi, ofodo America, Almighty meme ihe ekele meme otu a. Kenyem ge medro Almighty to prove to him. Nam na batari ihe o mere. Because most times, otunimunu na take the things of God for granted. Oh, ihe o kwesiri, ma ihe o ge me ko mere. It wasn't like that, ebe David, you know. It wasn't like that, ebe the woman of Samaria, no. The lepers who were healed, Odinho Twaheban. One, continue, now 12.
Yes, that verse 12. Ngisanga ya ya chijuba, meso amaya nilo meso worom. Iko nkensokta nile kange buli, obo kwa ha juba kanga poku. Kampu ha chijuba mkwa nile mkwere.
Amen.
Amen.
Onyan kebeke biko gon. Umu, I always recommend Revised Standard Version. King James Version would the second Bible umne recommend in English. But the Revised Standard Version original would the best. Because all translation from King James came with the modern English. But as the New World Translated Bible, that Bible will fake. New English Translated Bible, or water down the word of God. Kind of ordinary literature, things fall apart. So, from 8.
Yes, Daddy. Verse 8. For thou hast delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I walked before the Lord in the land of the living. I kept my faith even when I said, I am greatly afflicted.
Temptation. It wasn't easy for him, but he kept his faith. Complaining. Continue.
Yes, Daddy. I kept my faith even when I said, I am greatly afflicted. I said in my consternation, men are all a vain hope.
Even though was be disappointed, I can hate disappointed. Including Ahithophel. Ahithophel disappointed. My own na for Absalom disappointed. A tiri or tutundi ozo, David took was be wounded later down. Also, how much do Mundo Kua? When you came back, Gona 8 and 9. 118, 8 and 9. Come on, water. 116, go to Namadum Naora. Our way. Then a lean only dread to 118, 1 Gona 8 and 9.
118, verse 8. It is better to take refuge in the Lord than to put confidence in man. It is better to take refuge in the Lord than to put confidence in princes.
Yes, that
verse 8.
Yes, Daddy. 116, verse 12. What shall I render to the Lord for all his bounty to me?
I'm not keeping you under punishment. Brother Chom Kunu Dekam. Kunu Nuhem Nebu. Mana my secret. My this man. Okay. A man who came on this altar. Yet on his weight. But I was a rubber, Mpana Nulum, middle sweat. Chugun were a power. Negente, 1:12.
Yes, Daddy. What shall I render to the Lord for all his bounty to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people.
Yes,
verse 12. Psalm 116 verse 12. Iko nke nzọpụta niile ka m ga-ebuli, ọ bụkwa aha Jehova ka m ga-akpọku. Ka m kwụghachi Jehova nkwa niile m kwere, ka m kwụghachi ha n'iru ndị ya niile.
Onye kwugị ihe na oji, chọọchị kpọrọ ihe ka oji. Ọ kwụghị n'ihi na Chineke na-aza ekpere, ọ ga-okewapụrụ onwe, o jiwa ụmụchukwu kpọrọ ihe, ọ nọrọ onwe ka onye dị solitary, onye na-achọ ozi mmekọrịta ya na mmadụ. The Bible says we should not neglect our fellowship with God and with one another. Lekwe, what shall I render? Ihe ọma niile a Chukwu na-eme ma ọ dị nnanụ m. Akwa ịhụrụ, o nwere abụ nnabụ. Ọ bụ ụsọ m ka ị na-agọzi. Ọ bụ ụsọ m ka ị na-eme niile. Ọ bụ ụsọ m. Ọ hụrụ gị n'anya. Betu were ihe ọma ahụ ọ na-eme ngosi ndị ọzọ na Chineke dị mma. Akwa ịhụrụ ebe ọ si na ị ga-ebuli iko nzọpụta. Ibuli iko nzọpụta kwa onye ọhụrụ ya gwa na Jehova kan say. Ọwụwa eziokwu. And nke ahụ ezuru ihe. Na aga m ebuli, oh, ụmụ m, there is God. Nwa m gụkwara ha, God 13.
13. Iko nke nzọpụta niile ka m ga-ebuli. Ọ bụkwa aha Jehova ka m ga-akpọku.
Ọwụwa nwee ndị na-epreach salvation. Ha na-epreach ọzọ, ha na-eme ọzọ. Ọ dị possible? Judas ọ na-ekwu ọzọ na-eme ọzọ? Ndị Pharisees ọ na-ekwu ọzọ na-eme ọzọ? But David sị na aga m na-preach salvation, but ihe a m na-agwa unu ka mụ onwe m ga-eme, na ị ga-abụrịrị a leader by example. Ọnwụ m ịchọ ndị nọ na ya dị soro m bịawa church, ị ga na-amị ezigbo mkpụrụ. And o mee ya, o zuru ihe, ọ bịa sị onye nwe m, o nwere mgbe ọnwụ chọtara m. O nwere mgbe ndị mmadụ were aha m gawa na dibia. O nwere mgbe ha were akpụkpọ ụkwụ m. O nwere akwa m gbasara n'ezi ha chiri agawa na dibia. Papa, ekwere m gị nkwa na ịnapụta m n'ọrịa a gba ekele m. O buola iko nzọpụta. Ọ kpọọla aha Jehova. Yet ọ gawa na Congregation of the Righteous ka ọ kọpụta ihe ọma Chukwu mere gịnị. N'ọnọdụ soro unu ekpere unu ekpere. Ụmụ n'anya, kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Papa, eji m obi m kelee gị. Na-asị ebe ọ gị bụ the greatest teacher. Were aka nkọwara ụmụ m okwu m ma jidesie ha aka ike ka ghara ịdaghachi azụ. Achọrọ m ka ha banye into a new covenant e ji ọbara Kraịst mee. And once enwere bond, enwere covenant, eji ọbara Kraịst ma ọ na-adị strong. Na-echeta ụmụ m ka ha ghara ịla n'iyi ma ọlị. Thank you, Father. In Jesus' name. Ka ikwu ọnụ ka mara. Ọmụmụ n'anya, Jehova gọzie unu, debe unu. Jehova merie ka ọ mụkwasị unu. Jehova mekwara unu amara. Jehova buliri a na-arụ unu. Nye unu udo. N'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Thank you, Father. In Jesus' name. Gbanụ mepe anya.
In the hollow of his hand.